ZLatestMusic.com.
DJ Alpha J on the beat.
Tata nani nila pezi muli mwaka lele kalila za kama upila waka lifasili tata muli mwipo nalize matolo yaka mulele kile valika ni waka ulutu nisi ya zininosi wele walishinya waile Jehova ya wonela kwa pata Leleka lila zaka, wengna leleka Leleka fawana waka, wengna leleka Leleka falinya lolaka, wengna leleka Leleka falusika lwaka, wengna leleka Leleka lila zaka, wengna leleka Tata Nane nila pezi muli mwaka Leleka lila za kama upila waka Ifasili tata Muli mwipo nalize matolo yaka Mulele kile valika ni waka Ulutu nisi ya zininosi Wele wanishinya waile
Amuala veli tapelo za
Money changes, eh? Money sees us, I swear. But the money changes, eh? Money sees us, I swear. I
umulimu ya mata, umulimu ya sishemo. Umulimu ya mata, umulimu ya sishemo.
Tata Nane nila pezi muli mwaka Leleka lila za kama upila waka Lifasili tata Muli mwipo nalize matolo yaka Mulele kile valika ni waka Ulutu nisi ya zininosi Wele wanishinya waile Tata Nane nila pezi muli mwaka Leleka lila za kama upila waka Ifasili tata Muli mwipo nalize matolo yaka Mulele kile valika ni waka Ulutu nisi ya zininosi Wele wanishinya waile
Lord, good night.
just music.